U-Ezra 9 verse 1.
Kwathi sekuphelile lokho, izikhulu zasondela kimi zathi, abantu bakwa-Israyeli nabaphristi namaLevi abazahlwanisanga nabantu bezizwe nezinengiso zabo, ezamaKhanani, namaHeti, namaPherizi, namaJebusi, nama-Amoni, nabakaMowabi, nabaseGibhithe, nama-Amori. Verse 2. Ngoba bazithathela amadodakazi abo, bona madodana abo kuze kuthi inzalo engcwele isixube nabantu bezizwe. Izandla zezikhulu nababusi yizona ebeziphambili kuleso siphambeko. Verse 3. Lapho ngizwa leyo ndaba, ngakebhula ingubo yami nejazi lami, ngahluthula izinwele zekhanda lami nesilevu sami, ngahlala phansi ngimangele. Verse 4. Kwase kubuthana kimi bonke abathuthumela ngamazwi kaNkulunkulu ka-Israyeli ngenxa yesiphambeko sabathunjwa, ngahlala ngimangele kwaze kwaba sesikhathini somnikelo wakusihlwa. Verse 5. Ngesikhathi somnikelo wakusihlwa, ngavuka ekuzuleni kwami, ingubo nejazi lami kuklebhukile, ngaguqa ngamadolo ngelulela izandla zami kuJehova uNkulunkulu wami. Verse 6. Ngathi, Nkulunkulu wami, nginamahloni, ngiyakhophoza ukuba ngiphakamisele ubuso bami kuwe uNkulunkulu wami, ngokuba izono zethu zandile ngaphezu kwamakhanda ethu, namacala ethu akhulile kuze kube sezulwini. Verse 7. Kusukela ezinsukwini zabobaba kuze kube namuhla sinecala elikhulu, ngenxa yezono zethu sanikelwa thina namakhosi ethu nabaphristi bethu ezandleni zamakhosi abezizwe enkembeni, nasekuthunjweni, nasekuphangweni, nasemahlonini obuso njenganamuhla. Verse 8. Kepha manje senzelwe isikhashana omusa ovela kuJehova uNkulunkulu wethu ukusishiyela insali yabasindileyo nokusinika isikhonkwane endaweni yakhe engcwele ukuba uNkulunkulu wethu akhanyise amehlo ethu asinike ikhefu elincane ebugqileni bethu. Verse 9. Ngokuba siyizigqila nokho uNkulunkulu wethu akashiyanga ebugqileni bethu, kepha usenzele isiyawo emehlweni amakhosi asePheresiya ukuba asinike ikhefu, simise indlu kaNkulunkulu wethu, sivuse incithakalo yayo asinike ugange kwaJuda naseJerusalema. Verse 10. Manje siyakuthini uNkulunkulu wethu emva kwalokhu na, ngokuba sishiyile imiyalo yakho? Verse 11. Oyale ngalo ngezandla zezinceku zakhe abaprofethi ngokuthi, izwe niyakulo kulidla liyizwe elingcolileyo ngenxa yokungcola kwabantu bezizwe ngezinengiso zabo ezigcwalisile ngokonakaliswa kwabo kusukela ekuqaleni kuze kufike ekugcineni. Verse 12. Ngalokho ninganike amadodana abo amadodakazi enu, futhi ningathathela amadodana enu amadodakazi abo. Ningafuni ukuthula kwabo nenhlala kahle yabo kuze kube phakade, ukuze nibe namandla, nidle okuhle kwezwe, nilishiye libe yifa labantwana benu kuze kube phakade. Verse 13. Ngasemva kwakho konke okufike phezu kwethu ngenxa zenzo zethu ezimbi, nangecala lethu elikhulu, nangokuba wena Nkulunkulu wethu awusijezisanga ngokufanele izono zethu, wasinika isigaba sabasindileyo njengalesi. Verse 14. Singabuye saphule yini imiyalo yakho sendiselane nalabo bantu abazenza lezinengiso na? Nga ungasithukutheleli uze usiqede kuze ungabikho nsali nosindayo na? Verse 15. Jehova Nkulunkulu ka-Israyeli olungile, ngokuba sishiyile siyinsali njenganamuhla, bheka siphambi kwakho necala lethu, nokho akakho ngemaphambi kwakho ngenxa yalokho.